NigerDJMixtapes.com.
K-Unit Entertainment. DJ Kelton.
Nitapenda nikifika miaka 20 hivi sasa 18 sijui nimepatwa nini. Kuna mtu nampenda lakini sijiamini, sio kama najua sana kwamba mapenzi ni nini. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo. Mimi kafana moyo wangu, haya mapenzi nao. Kafana kweli moyo wangu, haya mapenzi nao. Ila najua kuwa hivyo so rahisi, na mimkini wa mapenzi sije nikaitiwa polisi. Nikaumbuka nikachukia mapenzi. Penzio, penzio, usini umburu mwenzio. Nikaanza na kilio, eti ndo kiingilio. Ananitoa kwenye malengo, sikupanga kuingia kwenye mapendo. Ananitoa kwenye malengo, vitu vyake navutiwa kila engo.
DJ Kelton.
Wekatha moyo wangu
Jimmy X66.
Wanakuona nomo ila kwangu we kisu sana. Kingine alafu wasichunguze sana. Waini meganda vingine olize gitanda. Oh, alafu squeeze kupendwa sio sura tu. Cha msingi akili chumbani uwe mtundu tu. Alafu squeeze kupendwa sio sura tu. Kuna vingi napewa vingine siri yangu. Tomana
nakupenda hivyo hivyo, hata useme nini nakupenda.
Tomana
nakupenda hivyo hivyo, hata useme nini nakupenda.
Kanijia ile miguno nikisha chomeka gia. Yani baby mbona ra yani siamini
jamani,
nisila gani
kitandani.
Umenishika shika, umeniweka weka, umeniteka teka. Halafu squeeze kupendwa sio sura tu. Cha msingi akili chumbani uwe mtundu tu. Halafu squeeze kupendwa sio sura tu. Kuna vingi napewa vingine siri yangu. Tomana
nakupenda
Kelton
hivyo hivyo, hata useme nini nakupenda.
Tomana
nakupenda hivyo hivyo, hata useme nini nakupenda.
Vimachona za kilipsi kumpata so rahisi. Yani kuli Mungu umenibariki, mimi umenibariki. Na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki, baka sasa penzi likoliti. moto kiukweli. Yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu.
DJ Kelden, the antidote.
K Unit Entertainment.
Gani haya nayo nipa baka damu, nasikia inavyopita kwenye moyo mbio kwenye
NigerDJMixtapes.com.
How to seme ndo kashanishika, yani kama nimeokota dodo chini ya mpera, nimeokota dodo nasiambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeokota dodo, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu jamani, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke yangu, wapeke yangu kali yupo moyoni navyomuona usingizini jamani, dai yupo moyoni navyomuona usingizini, wapeke yangu huyu, wapeke yangu huyu, wapeke ona nana, wapeke yangu jamani,
wapeke yangu. Siwezi toka kujivumilia mimi, nije nikuvumilie wewe. Ah, nimeng'ang'ana, nimejaribu nipike nilipofika mimi mwenye. Tafuta pesa mwenye mihela, mwanamke ajilete mwenye. Ah, ni wapi huelewe? Nikufafanulie, mazo mimi sipandi uba, sichukui fea, nakanyaga mafuta. Lugha yangu ni fedha, nikitaka mpya na mashine nanunua. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, ninasonga kando, najichomoa ninaharibu mipango. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati, siwezi tena sikupati.
Kelden.
Unasema unanipenda bro bila hela, very dangerous. Ah, uogopi kutendwa, jaza mifuko upate confidence. Siwezi tena badili tendo, kama ni pesa yamejaza mapengo. Mwenzangu najipenda, twende majimbo, jaza sindimba, kwa kweli mimi sitakula. I love you. Kama mapenzi ni matamu, yapeleke yaandike kwa vijitabu. Nisawa mimi kutofikiria, usinikaribie. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, minasonga kando, najichomoa ninaharibu mipango. Usinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati, siwezi tena sikupati.
DJ Kelden, the antidote.
Sinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, minasonga kando, najichomoa ninaharibu mipango. Sinishike bila do, ndio moto yangu, wanajua waliojaribu kitambo. Bila do, mimi hunipati, siwezi tena sikupati.
Zaidi ya maneno kushawishi moyo, yale matenda mapenzi kuyakurupukia tena siwezi. Kidogo nitoe wai usio nina kuringia. Nayaogopa mapenzi.
Mapenzi haja kamilika.
Mapenzi ni maridhiano, imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano, na mina maswali mengi kwako. Kilicho kutenganisha na ex wako.
Sema unanipenda na ujamanisha hivi.
Menipende ani. Sema menipende ani. Sema basi umenipende ani.
Keldon, the antidote.
Keldon.
Nasiyo sina mapenzi, ila mapenzi yaliniti ya kiburi. Yalicho nitenda enzi hizo. Maana wengi niliwapa mapenzi, baada ya penzi nikavuna wadui. Na ogopa mwisho vilio. Mapenzi ya jakamilika. Mapenzi ni maridhiano. Imani na nia. Mapenzi ni mawasiliano. Na mina maswali mengi kwako. Kilicho kutenganisha next wako. Na kamba unanipenda na ujamanisha hivi. Umenipende ani. Sema umenipende ani. Sema basi umenipende ani.
Kama nilisainiwa mkataba na futaka. Ndugu tunawasaidia wakaficha makucha.
Makucha
hao walipofanikiwa wakataka kutushusha. Telele
mafuta vile waimi, waimi. Sijapata kwenini, kwenini. Najewa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi. Mafuta vile waimi, waimi, waimi. Sijapata kwenini, kwenini. Najewa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi.
Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilivyo. Bora hata kuna wengine wajafika nilipo. Bora hata ni mshukuru Mungu kwa hivi nilichopata. Bora hata kuna wengine wamekosa kabisa.
DJ Keldon, the antidote.
Nani lipo, wanda kuna wengine wanapata mani. Zamani uko, nilisha kataliwa na watu wa nyumbani. Kila kidogo, ninacholalamika lakini nimepata. Wengine uko, wamepambana wamekosa kabisa.
Kumbe ni bora, kuridhika na hiki nilichopata. Iyo yangu ridhiki.
Mungu ni bora, yeye atabiriki. Amekupa hicho, mimi amenibariki.
Nafuta vile waimi, waimi. Sijapata kwa nini, kwa nini. Najawa ujasiri, ujasiri. Nitapata na mimi, na mimi.
Nafuta zile waimi, waimi. Sijapata kwa nini, kwa nini.
Unajawa ujasiri, ujasiri Nitapata na mimi, na mimi
Shukuru Mungu kwa hivi nilivyo
Asana
Unata, kuna wengine wajafika nilipo
Nibora,
bora Shukuru Mungu kwa hivi nilicho
Amesema atabaki nami, atakuwa nami daily Nchikava masunami, atabaki nami baby
Kelden
Alisema ata ajengani, ya mhonge nini yani Tukifika kitandani, tanambio kweli yani Oh halafu wambea, tumetupia mbali Wakiumbea, maneno sio mali
Halafu huyu
Ananipa pendo, ananipa dawa Wake nimeza, ma nimepagawa Nani kwenye tendo, ananieka sawa Wake nimeza, ma nimepagawa
Dasa shikomi
DJ Kelden
Hakuna raha kama kupendwa mwenyewe Sijui hata mimi niweleze Ezeje Na kipanda juu mina shuka chini Oh haya Vimaji maji flani hivi kitanda Kihaya The way she call me daddy Napandwa na mi daddy Kumbato kwa baridi Mihoi
Ananipa pendo Ananipa dawa Wake nimeza Ma nimepa dawa Nani kwenye tendo Ananeka sawa Wake nimeza Ma nimepa dawa
Dasa shikomi
Dadi
kinjani. I feel like I seen you before. Unanimaliza kasura kako malaika, yeah.
DJ Kelton,
why you looking so lonely? Can I give you my company? Kasura kako malaika. Me like the way you whine it, girl. Me like the way you whine it, girl. Shorty, can you be mine? Me like your vibe, can you be mine? Please, will you be mine? Cause you blow my mind. You did blow my mind. Will you be mine? Cause you blow my mind. You did blow my mind.
Shorty, you did blow my mind. You did blow my mind. Shorty, you did blow my mind. You did blow my mind.
K-Unit Entertainment.
Porque yo no have you blow my mind. Pensé la cosa fly. Girl, you make me feel alright. And I wanna make you mine. Can I make you mine? Can I make you mine?
Vyako mami, napendo navofanyo na nimaliza mi. Oh my, umenichanganya mi. Kwako nimekufa nimeoza baby, I'm deadly.
Will you be mine?
Cause you blow my mind. You did blow my mind.
Will you be mine? Will you be mine?
Shawty, you did blow my mind.
You did blow my mind.
Shawty, you did blow my mind.
You did blow my mind. Yeah, yeah.
Shawty, you did blow my mind.
Sia bana ukilazimisha, unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na maanisha, mapenzi siyo nguo bidhaa ya kujaribisha. Love ni acid, love si market, love ni private, love si cozy, love ni magnet. Kuconnect, kufanya updating na new setting.
Come on, oh, please make me your Julio. Tufanye iwe easy, tusi complicate. Oh my baby, sweetie chocolate. Romeo, please make me your Juliet. Romeo, fix me, cause I'm broken when the fall. Romeo, teach me, ni wa mwanafunzi wako. Stay with me, nisha kupenda we lako. Uwe wa umi, milele niwe wa kwako. Nisha kupenda.
Wachani kupe kila kitu. Appreciate your love, baby. From my heart, my soul, my body, my mind. I appreciate your love.
K-Unit Entertainment.
NigerDJMixtapes.com.
Keldon.
Nina wewe tuna connection. Jump in the ocean. No second option. Kwako mama no second option.
Funga njia penzi langu mbawa litapa. Simata penzi langu nyota litanga. Lwezi kufuba kuchakao kusinya penzi langalisha. Takamona pigwa nyolada. Team siyo team bila kocha. na hata sim sio sim bila vocha. Udada deng, udada deng, gang gang. Mahaba ni uwe ni shuti gani bang bang. Your love, baby.
NigerDJMixtapes.com. Download more exclusive mixtapes on NigerDJMixtapes.com.